ɓe heddiɓe makka yo jetɗon yoɓe agence ŋaji ɗi naɓi ley ujunaji sappo e tata e temet tata e noga e tata hijjoɓe mali nokku arafat caggal koɓe tili nuygal joyoɓal assalamaku hijjoɓe yogaɓe noon kolliti wulare arafat nde fawarde e médine jokki hendu ñanduji ɗi kañe tippade duuɓi e ley seedafu alhaji sankari
wonɓe yonki mum en heddike to arafatun jaati saabi wulare satti noon sanne ka caggal muɗum toɓɓa heɓama wattu mumi jotti arafa dun won jeliɓe teddade toon batte selaji guure toon ɗi hewɓe ñawi toon to mina toon ɓuuri bonde saabi toon kay ñamdu jaati toon ko heɓatake ɗo nokku gudduɗo makka sanne gurdam mina toon wona fo hunde yafunde wulare muɗum dun na satti
e ɗin tiiɗalaji ɗo ɓeydi ke wayde jogal lobba ila bamako ɗo parde mabɓe immade yaade makka e ley ko kanko elaji sankara holliti
hikka kay nawi sanne tialaji ɗi puɗɗi gila ga bamako ga ane agence uji ɓe keɓa fe naɓude kamɓe hijude ɓe fof fay guidde en yogaɓe keddike ga enne caɗele keɓama dun to médine toon otolaji ɗi na goɗɗi noon sanne miside ɗe komin jotti makka tondur noono kan noon hollitini tan wiide hikka kay tialaji ɗi kewi sanne
kanko délégué général kabar hijjore dullali fey tiiɗalaji goduɗi banggal lannagal ibrahima diaby o délégué général haaji hitande 2019 wonko sefi kerɗen mo
toto teddel ngal kala ɓe yonkima on keddike ga enne batte wattu maɓe yettima eɓe mbara jeɗɗo foof yo ɓe agence ɓe so banggal yimɓele laamu o kay to midin toon min mati tialaji yoga batte bisimigol ka to makka toon kay e doy imadaraji ɗi minsire nde waɗi min beeli hoore saabi li otolaji lolliɗi katti étoile ɗi hara mini min bisima e muɗum
ɗum ɗo wonde noon oɗo délégué général yetti fa sanne alsilama en fo wawɓe wadde hijjore nde ley sesinare keɗoɗen mo
mbiyen tan mi woni sanne nde wawa muñaa kañe sifa gollidal hakkude guɓe ɗiɗɗe weltare wonde nde yo banggal hijjuɓe ɓe sababu goto waddi ɓe ɗum woni hinnade hijjore nde wakkati jonno fay goto e mabɓe hollitai kam wiide mi heɓai fe hinnade hijjore am ndenno eɗen mbawi jaati wiide fandaji amen ɗi kuncanama hoore
e miccintinɗon ley hijjere hitande 2018 nde du jeɗɗon keddi keno fa ndesama makka